olo e mafuta male SBS Samoan.
E whaailo atu i le awa ma le whaaloalo e te tawai, le amana ia ina e le polokalame i le ngangana Samoa le SBS, o tangata mua mua le Kamaraigal people o lo tausi mea i ele ele o lo whaasaralau atuai le tātou polokalame i le afia finei. O lātou tua a ua tuanai, maso nei.
SBS, a world of difference. You're with SBS Samoan. On mobile, online, and on radio.
Olo e fafonga ile SBS Samoan ile telefoni fe aveai upenga te fa ilangi maleleitio.
E fatalo fatu ile fa sa usonga si utato watunu umalo lo soifu ma uwa malelangi ye mama. Talo falava usi maia lau fafonga o usufono Yohane T. Perry o la fwai. O telefoni ele SBS. I se au te lengo o tātou telefou ua sauni le se tete o Queensland I le taunu watu o le afa o Cyclone Alfred I se teimi o le afia finei po o le asoa tae ao. Ua umai ala pata inga inu umala ala whanga e ao fiai le taulanga o Brisbane, the Gold Coast, manisi o pitunuu o lo o au mau maala ala ai le totele o tangata Pasifika ina ia sauni. Na faalia le pulenu o Brisbane, Mayor Adrian Schrinner, e ono o'o I le lua se la wafe fale mamea totino o le a afia I le afa. Lea o lo fa moe moe e a matao na vai vai I le category lua I se teimi e taunu uai I lo fundu o Brisbane. Ua vaala au le taitai o le tapua inga isalama I au se talia le Grand Mufti of Australia I le malo tele. E faia ni tu la fono e pui pui ai tapua inga umai le atunu umai aso fa inga mafainga tau fa amata u. Ua vaala au le malo tele au se talia nei I le tatau na toe tatalaino au wala e sawa tu waife so aswani la vea I itangata anu ua le Gaza ma le toe foi I le ceasefire. Na faalia le kolu se mumu e ovo I le tolu se lau loli o sa palaio fe so aswani ua poloka e le fainga malo ma le militaria I Israelu. Ua o mai ale whaalinga mai le fono tangata I ta I o maro a rapi o lo ousu I nei ai kupito o lo ta uai se fua fuanga mo le toi fausia le Gaza Strip lea o mantua malepe mai o sofa inga a Israelu. O le fua fuanga ta I ta I o a rapi o se tali I le whaalinga Donald Trump lea na I e ta uai e pūlea e Amerika le Gaza ma whaaunu ua umatangata anu u Palestina e sia tenu u o Arapi. Ua taunu ulawa le folofolanga le peresetene o Amerika Donald Trump I le tatongia e atunu o Mexico ma Kanata o le tiute po tariffs e lua se fulumere 5% I oloa e whaatawina atu I Amerika. Na mōni mawina le vaveo na pa ua retau o oloa Amerika I le marketi le stock market. Ma nisi o tala ua sai saia ma moria e leoleo I siamani se ali I o se tangata anu usi tiseni o siamani ilona ave ina o se taavale matai ai ni tangata I se awala I le aai o Mannheim pe palu se fulu kilomita I saute o Frankfurt. Ma ta alonga ua sawa initia I le final o le kirikiti tasi le aso po le Champions Trophy ina ua faya inai au se talia I le ta alonga ana po I Dubai. Ma se whaalau tele ino a tātou telefou ua sauni le se tete o Queensland I le taunu watu o le afa o Cyclone Alfred I se teimi o le afia finei po o le asoa tae ao. Ma ua au mai ala pata inga inu umala ala whanga e au fia I le taulanga o Brisbane, le Gold Coast, ma I si pitunu u olo au mau maala ala I o tātou tangata Pasifika. Na faalia le pulenu o Brisbane, Mayor Adrian Schrinner, e ono o I le lua se la wafe fale ma mea totino o le a afia I a Cyclone Alfred, leo lo whamoimoe e a mataona vai vai I le category lua I le teimi e taunu uai I laufanua o Brisbane. E le ngatai ele ele Queensland, ai o lo whamoimoe foi, e a afia ai manisi o nu umala la whanga I le tū I mātū o New South Wales, e a afia ai Byron Bay. Na sa unua le pāle mia se tete o New South Wales, Chris Mintz, ua sa uni au au nanga lawe ai, mō so o se whaafita uli atula I mai.
The SES, the Bureau of Meteorology, Emergency Services in New South Wales have been working hard to pre-position and ensure we're in a position where we can get emergency service workers on the ground ready to go. But still a huge ask for the New South Wales community, particularly those that live on the northern rivers, to be prepared for the worst. We hope for the best, but we have to prepare for the worst.
Le pālimi e se tete o New South Wales, Chris Mintz. Ua wāla au le taitai o le tāpua inga I salamai au se tālie nei le Grand Mufti of Australia I le mālo tele ina ia whamalulu atu on sa tatau on te pere telefoni lana. Ua wāla au le taitai o le tāpua inga I salamai au se tālie le Grand Mufti of Australia I le mālo tele e whaia ni tū lāfono e pui pui ai tāpua inga umai le atunuu mai osofa inga ma whainga tau whaamatau. O le saunoanga a Dr. Ibrahim Abu Muhammad na faiele SBS Arabic ina ua fō la fola e se tangata o se tamata lavou ua saise I anei e leo leo I Western Australia leo sofa ia o se maalu manu tāpua I Islama se mosque I sini.
It's very important that people are not targeted simply because they belong to a certain faith or religion. So we say that it's very important that laws are issued to protect religions and there is no selective protection for a certain group, but rather we want protection to be general protection for all Australians who live on this land.
Le faaliliwina mai le ngana Arapi o le saunoanga a le Grand Mufti of Australia, Dr. Ibrahim Abu Muhammad. Ua wāla au le mālo tele au se tālie nei I le tatauo na toe tatalaina o au wale sawa tuaife so aswani laveai I tangata anu o le Gaza ma le toe foi I se ceasefire. Na faaalia le kolu se mumue ovo I le tolu se lauloli o sapalaife so aswani na poloka e le militaria Israelu. O loli mauta o fe so aswani na fua mai aikupito peitai na taofia le tu mau le pale mio Israelu Benjamin Netanyahu ina ua maea le taimi fatulanga ina e feutanga iai le vaenga lona luo le ceasefire ma Hamas. Ua au mai ese faalinga mai le fono tangata ita iyo mahalo Arapi o lo ouswia nei aikupito o lo ta ua ese fuofuanga mō le toe fausi o le Gaza Strip lea ua matua malepe mai osofa inga Israelu. O le fuafuanga ta itai o Arapi o se tali I le faalinga Donald Trump leana I ta uai le pūlea e Amerika o le Gaza ma faaunu ua umatangatanu u Palestina I siatunu ua Arapi. E valu se fulmana 5 biliona ta lalata o le fuafuanga tunu u Arapi mo le Gaza e au fia efe soa soani la veai ma le toe fausio o awala fale manofuanga o au onanga mana omia. Na saunoa le peresetene o Palestina, Mahmoud Abbas, mai a wala au I le peresetene o Amerika Donald Trump, e langolongoina le fuafuanga ua maalilie ia ta itai o tenu o Arapi.
We welcome the Egyptian-Palestinian-Arab plan to rebuild the Gaza Strip with the Palestinians in their homeland without displacement. And we call on US President Donald Trump to support reconstruction efforts on this basis, and not on any other basis.
Le faaliliwina mai linga ngana Arapi o le saunoanga le peresetena o Palestina, Mahmoud Abbas. Ua tanu u lava le folofolanga le peresetena o Amerika Donald Trump I le totongia tanu u o Mexico ma kanata o le tiute po tariffs e lua se funu mele 5% I oloa e faatawina atu I Amerika. Na mōni mawina le vave ona pa uo re tau o oloa Amerika I le marketi, le stock market.
25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs.
Donald Trump. Ole nei fuafuanga le peresetene o Amerika, ole a o fiai, le ova I le iva se lau piliona, ta la o oloa fe faata wa I le vao atunu o Kanata, Amerika ma Amerika I saute. O se faai unga olo o matua faapopole inai, nisi o tangata anu ui Kanata.
It's honestly kind of insane. Both countries profit so much from each other. Like, we're partners. It's very frustrating because it's not a logical thing. It's really not.
Ole aso luo February e amatai ona fa amalo si a isi tariffs a Donald Trump mo isi o tunu ui le lalolangi o lo faya fe fata wa inga ma Amerika e au fiai ma au setalia nei. Ua sai saia ma molia leo leo isi amani se ali I o se tangata anu usi tiseni o si amani ilona aveina o se taavale matai ai ni tangata isi awala ile ai o Mannheim pe valu se fulu kilomita I saute o le taulanga o Frankfurt. E to alua tangata na maalili wai, ma le toa se fulu manatasi, e mātu ia o lato manuanga. I ta alonga ua sao initia I le final o le kilikiti tasi le aso po o le Champions Trophy ina ua faya inai au se talia I le poana po I Dubai. E lua se lau onos fumalafa ai o ausetalia na tulia initia, ma e valu se fulumalafa o ai, na taina e Virat Kohli, mai te a iwa se fulumalavalu, lea na mawai le aifa asilia initia, a e toa e se fulumalatasi te a olo ototoe. Isi semi-final, ole afa ie le poa nanei, I levao New Zealand, ma Afrika I saute. O tātou talana. Li potia foi ni faasea I le awala olo o faapolonga ina I nisi o tangata fai ngā luenga Pasifika I lalo o le Palm Scheme I ngā luenga Fasimanu. Na maua se avanua e tala noa ai ma le tama itai o Professor Shelley Marshall o le RMIT I Melbourne I le tūlanga iai ia tatau o tangata fai ngā luenga I polo kalame e pei o le Palm Scheme. Professor Shelley Marshall, welcome to the program.
Thanks for having me.
Tell us something about yourself. You are at the RMIT in Melbourne, in Victoria?
That's right. I'm a professor of law and I'm deputy dean of our new law school. We've actually just launched our new law school in the last 2 months. And I specialise in labour law relating to vulnerable workers. So vulnerable workers are people who have precarious work, casualised, often immigrant workers, and I've studied workers like that in Australia, in Cambodia, in Myanmar, Indonesia, India, and brought together my understandings of what drives precariousness and also what can improve the conditions that workers experience.
Does that include people trafficking?
I don't generally look at people who are trafficked. I'd look at people who are recruited often deceitfully, but not trafficked. So I don't look at people who are in sex slavery, for example, which is typically people who are trafficked. Most of the people that I study willingly applied for a job with a recruiter, and this is the case actually all around the world that these practices occur. So people who are desperate for work for one reason or another, because of the economic circumstances of their community, they go to a recruiter, they're told one thing about the job, and it turns out to be very different when they arrive. So that aspect of the recruitment is a really vital part that links most of the workers that I study.
The idea of employment agents.
Yes.
They're very common these days, especially with regards to some of the employment schemes like the PALM labor scheme that we will come to later on. How should those agents be regulated or controlled? There have been some horror stories about people being duped into getting into employment situations via employment agents who then wash their hands of the laborers.
That's right. The recruiters, we call them labor hire agents in Australia, but they're normally called recruiters overseas. They're really the big problem. And there are different schemes for regulating them. Internationally, there's a number of international kind of migratory scheme regulations that are trying to deal with it and working really closely with companies to try to make sure that the companies where people end up working are not playing into the recruiter's hands. But in Australia, what we have is a scheme for labour hire agents in some states, but not all states, that requires that labour hire agents register and are licensed, and they can only be licensed if they can show that they're following proper processes. What's tricky about that is that a lot of the recruitment, particularly for, say, PALM scheme workers who we'll come to talk about, are the recruiters are overseas, and so it's much harder for Australian regulatory agents to enforce the laws when the point of recruitment is overseas. When they come to Australia, there are still agents involved, and that's where we're getting better, I think, as a country at dealing with the agents, but they're still the big problem. And just as you said, the problem is that people are promised high wages, great conditions, and when they come to Australia, what they find is something very, very different.
Mm. The term modern slavery, that's been coined quite often in recent times here in Australia because of malpractice. The example that you've just given, where somebody has been promised a certain kind of employment and certain kind of rewards for their labor, and then they turn up here and the conditions are completely different. But modern slavery, what is that? How would you define that?
So modern slavery describes something a little bit different from just bad pay and exploitation. It describes a situation where somebody has been coerced and where they're not able to leave often. So the reason it's used in relation to, for example, PALM scheme workers who have often been described as indentured, so being bonded is one of the characteristics of modern slavery, is because our migration rules say that those workers cannot move from an employer unless they get the permission of that employer, the permission of the employer that they're moving to, and of the relevant department. Now, I'm a labour lawyer, and I'm not sure how I would navigate that bureaucratic quagmire, but to be an isolated worker and your employer doesn't want you to go because there's a labour shortage means that it's really impossible for workers to leave an employer who's treating them badly, and that's why these workers have been compared with indentured labourers.
There was a young woman who worked in a banana plantation in Queensland. Not only was she in such a vulnerable environment, being the only woman in that plantation, but then she, her hours were cut because there wasn't enough work. And so therefore she couldn't work enough wages or enough hours to pay the very basics, but she couldn't leave.
Yeah, what you're describing is unfortunately quite a common situation for palm scheme workers and workers on other short stay migrant visas. So, you described a situation where a worker can't leave. Sometimes it's because of the situation I was describing where it's they have to get permission to leave and they're not given that permission. But sometimes it's because they're working on a farm in the middle of nowhere and there is no transport. The only transport is actually provided by the farm or the meat processing company. And that was the situation for all the workers that we studied. They were really isolated. So where do they go? How do they go? And one of the things that is being pushed for currently is a guarantee of hours, because you'd think it would be cheap to live in rural Australia, but in fact, accommodation is generally provided by the employers or by parties related to the employers. And one of the really big problems is that the rent that is being charged is exorbitant and it's taken from wages before the workers receive their wages. So that is a cost that's deducted, leaving workers with very little take-home pay. And then if the hours are reduced in the situation that you described, then workers can be in a situation that when they're in fact in debt to their employer. And that's where we get an even worse kind of indentured labour situation.
O le vaenga muamua le nao le talanoanga ma le tamaitai o Professor Shelley Marshall o le Université le RMIT i Melbourne. O le vaenga lona lua o le talanoanga ma Professor Shelley Marshall e mawhai ona e whafonga iai i le tātou whasalalonga i le vaiasa o muamua po o lunga o le upenga ta wha ilangi i le samoan.program@sbs.com.au po o la tātou i tūlau i le Facebook i le SBS Samoan. Ova i le lima se fulu tausanga, talu o na sāva vali ni tangata ola o le malanga ale Apollo se fulu manatasi i laufanua o le masina i le malanga lea na taunuu i le masina ia iu lai o le afei vasela uono se fulu male iwa. O le vaia se nei, na tū lau ele ele ai se isi fai ngā malanga, mai le tātou pāneta nei, i le masina, e ui ele iai ni tangata na malanga ai. E tolu vaia so le fai ngā malanga a le vaa le Blue Coast, le Blue Ghost, o se vaa e fai tau piliona tālā mai le tātou pāneta anga ai i le masina. O se tau mwhainga tu uwhatasi a NASA Manisio Company tu maoti. O malanga nei o se vaenga o tau mwhainga to e āmatalia malanga ile masina e iai auwa ao tangata. O le Blue Ghost o se vaa a le company le Firefly Aerospace.
Y'all suck to land it. We're on the moon.
Just became the first commercial company in history to complete a fully successful moon landing.
Nasaunoa Chris Gilbert o NASA i le tāua o malanga whapenei mō le lumana i o whainga malanga i le masina maisi pāneta po o i le whainga malanga i le masina manisi no fuanga e pei o pāneta mamao atu.
This was designed to help us learn how to go to the moon. We haven't done it in 60 years, and we're doing it a different way, utilizing commercial companies to get us there. We're using multiple commercial companies because we want to be able to fly a lot of missions relatively quickly. So we're hoping to get lower cost missions at a faster pace, and we just have proof it works. We landed on the moon almost perfectly.
Blue Ghost. Ni ata mai le masina, i le amataina o na suesuenga, o le efuefu o le masina maisi fa amatalanga tā ua, e fa alau tele ina i le maala malama fa asaya nisi, o le lalolangi nei, i le masina.
There are instruments and payloads to help NASA get better data. So that's understanding the atmosphere of the moon, its capabilities and characteristics, understanding how we would future human explorers could more efficiently operate on lunar surface, and then also demonstrating technologies.
Elena o America o lo faia malanga ile masina mo tau nu u ile masina ni fainga malanga va a mai seina ini tia ma Japani tau sanga u ma vai o le fainga malanga muli muli na tulau ile ele ile masina o le tau sanga na te nei a le atunu o Japani a olea ile vai so nei le fainga malanga ale Blue Ghost mai America na sa no Dr. Ryan Watkins o le NASA o le tau vanga le nei o le sini au tū lava, o le whaamoemoe, o se whaingā malanga ma se au vaau ni tangata I le pāneta o Mars.
We're really trying to enable like the sustainable lunar economy, really build these companies up to be able to do these types of missions, you know, with NASA as just one of many customers. A lot of the technologies that we're sending to the lunar surface, you know, we're learning how to use these, and then we ultimately want to use them as we go forward to Mars. So that is the ultimate goal, is humans on moon and then Mars.
Dr. Ryan Watkins o le NASA. O lo iele whaamoemoe I se isi whainga malanga I le vaa e whaingoino o le Athena spacecraft e tūlau ele ele I le pole I saute o le masina I se taimila tamai. Na whaalia Dr. Watkins o le autu o le whainga malanga lea a Athena o le saunia lea o se whainga malanga mua mua I le ova I le lima se fulu tausanga o se whainga malanga ma se auwa au ni tangata e whaingoina o le Artemis.
Because this is where we're going to be sending humans as part of Artemis, and we want to understand the resources that are available to us down there as we work towards longer duration human exploration.
Dr. Ryan Watkins o le NASA o le reporting e whamaupopo I na Sam Dover, McKieran Thomas, mo le SBS News. Olo sauni le taulanga o Brisbane, ma le tele o vaenga o Queensland, atoa I le tu imatu o le setete o New South Wales, mo le taunuu I laufanua le atunuu o le afa o Cyclone Alfred I seteimi o le afiafi nei, po o le asoatae ao. E le ngata I matangi maalo losi e whapena fo I o na lapata ia le te tele o timunga ma lolonga, O lo wha moe moe e o I le wha se lau milimita le mamafa o ti munga. O nisi o lapta inga na wha ailoa mai e le paale mia se tete o Queensland, Premier David Crisafulli.
The first is big surf and significant erosion. The second are those damaging winds and in many cases destructive winds. And the third is significant rain, flooding and the potential for dangerous storm surge. We are well and truly in the first phase right now.
Le palemia se tete o Queensland, David Crisafulli. Waumaia se faalinga mai le fono tanga ta itai o malo a rapi o lo ousuia nei I Aikupito. O lo ta uai se fuafuanga mō le toe fausia o le Gaza Strip lea o matua malepe mai o sofa inga a Israelu. O le fuafuanga ta itai o a rapi o se tali I le faalinga Donald Trump lea na ia ta ua ai le pūlea e Amerika o le Gaza ma whaaunu ua uma tangata anu u Palestina I si atunu ua Arapi. E balu se fuluma le lima biliona ta ala le tau o le fuafuanga a atunu ua Arapi mō le Gaza e au fia I fesoa soani la veai ma le toi fausia o awala fale mano fuanga o au au nanga mana umia. Na saunoa le peresetene o Palestina Mahmoud Abbas ma ia wala au I le peresetene o Amerika Donald Trump e langolongoina le fuafuanga ua maalilia iai ta itai o atunu u Arapi.
We welcome the Egyptian-Palestinian-Arab plan to rebuild the Gaza Strip with the Palestinians in their homeland without displacement. And we call on US President Donald Trump to support reconstruction efforts on this basis and not on any other basis.
Le whareliwina mai le ngana Arapi o le saunoanga ale peresiteno Palestina, Mahmoud Abbas. Ua wala au le taitai o le tapua inga isalama I Australia nei le Grand Mufti of Australia I le malotele e whaia ni tūna fono e pui pui ai tapua inga umwe le atunuu mai oso whainga ma whainga tau whaamatau. O le saunoanga a Dr. Ibrahim Abu Muhammad na faia ile SBS Arabic ina ua fola fola e se tangata o se tamata lavou ua saise ia nei e leo leo I Western Australia. Leo so faia o se malu malu tāpua I Isalama, se mosque I Sydney. Na saunoa Dr. Abu Ibrahim Abu Muhammad.
It's very important that people are not targeted simply because they belong to a certain faith or religion. So we say that it's very important that laws are issued to protect religions and there is no selective protection for a certain group. But rather, we want protection to be general protection for all Australians who live on this land.
Le faliwina mailingangana arapi ule saanoanga a Dr. Ibrahim Abu Muhammad, le Grand Mufti of Australia. Ua faalia le paalemi o Peretania Keir Starmer, ua tutu faatasi Peretania mafarani maisi atunu ua Europa, I le pui puinga o Ukraine, na tau afia I lona tona, le fono tanga ata itai atunu ua Europa ina ua mae ai, le failoa inga Donald Trump, ma Vladimir Zelensky, Washington, lea natuua ai e le peresiteno o Ukraine le fono tanga, ai le isainia, le malienga na faa moe moe faya I le maina ina o minerale I ele elo Ukraine. Na saanoa le paale mia o Peretania Keir Starmer o le ato e fono ta itai o Europa I se taimi la tamai mo le fua fuaina o se ala fua o se file mu I le taua Ukraine o na tuina lea I le fainga malo I Washington.
On the coalition of the willing, yes, a number of countries have indicated today that they want to be part of the plan that we are developing. I'll leave them to make their own statements about exactly how they want to make that contribution. I accept without criticism and with respect the position of other countries that may not feel that they want to contribute in that way, but I strongly feel that unless some move forward, we will stay in the position we're in.
Le Palemia o Peretania, Keir Starmer. Ua tau fia e le whainga malo I Isara Elu o na toe sao atu. I auta o fesoa soani I le Gaza Strip, ina ua mae ai le teimi whatulanga ina, o le vaenga mua mua o le ceasefire, e au noa ma se isi malienga I le whaafowina o le vaenga lona lua. Na tuua ia le minister o le vae fafo I Isara Elu, Gideon Tsa, le whaala potupotonga a Hamas, I le letalia ina o le whaatununga mai Amerika e toe whaao popo ai, ni aso o le malienga.
Due to the fact that the first phase of the temporary ceasefire was over, today we froze all the trucks that entered to Gaza Strip during the last 42 days, and we will always be ready to negotiate according to our principles, but I want to emphasize the fact that we fulfilled all our commitments until the very last day.
Le minister le vai fafo I le fainga malo Israelu Gideon Sa. E ova I le lua se la wafe tangata na awai I le mai moina o le Mardi Gras parade I Sydney. I le pōle asa tōna ina te anei. Ua whāsa fuluma le fitu ai nei tausanga o le Mardi Gras, ma e lua se lauta a vale teu teu po floats, ma le toa se lau, se fuluma le tasi afe o tangata na sāva vale ai le parade, o le manatu autu o le Mardi Gras parade, o le nei tausanga, o le free to be. O se tasi na awai I le sāvali, o le li fōmai o Bushnan Joshi, o ia le peresetene o le Association of LGBTQI+, Doctors and Dentists Australia.
Visibility is really important. Advocacy is really important. It's very different from activism and fighting back. We just want to show people that we're here. We want to show people that we care and be visible and that we care for you every day. We're in society. We are part of you. It's not a fight. We want to be part of society and support society.
Ma le tala muli muli I taalonga ua sao initia I le whanau lo le kilikiti, tasi le aso, po o le Champions Trophy ina ua whaia ina ai au se talia I le taalonga I le pōna po I Dubai. e lua se la wono se fuma la faa ai o Australia na tuli e initia, ma o le balu se fuma la faa o ai a initia, na maua e Virat Kohli, mai tea e iwa se fuma la balu, lea na maua ima le ai fasili e initia, ae toe se fuma la tasi tea o lo ototoe.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.